business on this.
Nakuchawa sikudira ne wompareke Victoria. Nzijukira bye wankola noluna kule wasimba yo kumlumya. Obusolo bwange bwako obusolo bwo tokomya obusolo bombo solo bwange. Sirunda nawe tuzirunda nawe. Obusolo bombo solo bwange. Obusolo bwange bwako obusolo bwo tokomya obusolo bombo solo bwange. Sirunda nawe tuzirunda nawe. Obusolo bombo solo bwange. Yamuluma yamuluma solo sosi. Yamuluma ngaseye wa ex. Yamsaira keji mu boxi. Nazinana yenga tali mu stoksi. Nenda fumite nsolo. Nenda kukube nsolo. Kastanjira bange sari ingiriza ngenda jira keso. Kalobu solo bobulunji. Lwa kube mpisa mbini. Nadalobu bizi. Astaga fule wange tohusa. Obusolo bwange bwako obusolo bwo. Tokomya obusolo bombo solo bwange. Sirunda nawe tuzirunda nawe. Jobusolo bombo solo bwange. Obusolo bwange bwako obusolo bwo. Tokomya obusolo bombo solo bwange. Sirunda nawe tuzirunda nawe. Jobusolo bombo solo bwange. Obusolo bwobutera buli omu. Bajja kubukuba butaya ya buli wamu. Muli mwaka buzikalibwa buli omu. Lwacho kaleka ne katambula ne mvubu. Nakuchawa sikudira ne wompareke Victoria. Nzijukira bye wankola noluna kule wasemba yokunnumya. Obusolo butobye tobye buzanyira mu nkuba weyawudde yawudde kapusi nkanonya sikalaba. Obusolo bwange bwako obusolo bwo tokomya obusolo bombo solo bwange. Sirunda nawe tuzirunda nawe. Jobusolo bombo solo bwange. Obusolo bwange bwako obusolo bwo tokomya obusolo bombo solo bwange.